changu mama, sogea karibu, yani acha kunitazama, waona aibu. Poke kipenzi changu mama, sogea karibu, yani acha kunitazama, waona aibu. Poke, 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 yani acha kunitazama, waona aibu. Poke, 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 yani acha kunitazama, waona aibu. Kipenzi changu mama, sogea karibu, yani acha kunitazama, waona aibu. Kipenzi changu mama, sogea karibu, yani acha kunitazama, waona aibu. Liquidity, don't you?